ni onua ebre edu se obetie enkwa asem omodi aso befro bibi oben wona wase won se enkwa asem ebre ni omodi afre won kafo oba onua ene onyankofo aka chere won se enkwa jisem no ebre aso e msonfo akwa hifod enam nemu ebeche asemi Mesre eni diye mo, se asemi fi Lifeword Media Ministry ho, ena eba unchen. Lifeword Media Ministry no, oko abefo mfidiye eswa www.lifeword.org www.lifeword.org Obese, unhu nkwa sem, ewo kasa hudu ubiya amwa ubehu ewo ho. Eno anese, so o login na ukọ ha na odi nsa abọ eyi no so kasa opeso na ebibia ma ema oti nkwa ajisem eyem somfo akwa hefo selem nim ka na ndi asemi ebremo mesere se ebabo mpae onko fo no wiradi oma edawasi oma yiwaye oma kanfo ama ye hunu nde ye ba sese hu da fofo etisi abade ni be hu na otwe fofo posom fofo na afi fofo bi adwani enti ase ni ebra o ma ye kra do se beti wasem abade bi eni ni ase ni wa na ma se mesu frade ehu ya fa so ye kra ajinkwa abade bi osu ni wa fa kri so de kra ajinkwa dada no aso be kwa so ara mle timi atena ase ama se upie wahini ma wanye oyiraba eda wasi sede amnu kakaya no usumfu akwa hefod na menemo eche asemi asama minobe cheye ende matuni dinse who will be your destiny helper who will be your destiny helper wany ena obaye udachi buafu Saint Kwa Mekaka, Mekasa and say, you can't reach destiny alone. You cannot reach destiny alone. Eti ebe fa ni achre semano, achre chre yin. Na yedi ya mwa tuso. Na, ye mwuni se, ni abiti miya boy en dachi. Misu nyangu pwone, boy diye nina. Onuna, oche sika, onuna, oye biribia. Enso odinam obiso ntino se yakopo anya wadom no wembi wadwene ni ne no anche na asemmu ayamfa asembi ande ne di antrewa ni obebo anu ponu wahwia obeka se sane pa na enyo ne mebo afo pembebre no aya na yehwese Ebo afo no be ye obi a oti Benz mu oti Lamborghini mu oti car kesi mu 4x4 sani pano but obi a e bi oyɛ clean akra betimi ayɛ odachi bo afo obi a wodwom e bi a na wo honye wakodwom akɔtɔ ade na wonim sɛ wo sika na ebɛ so na nso na ohun sɛ Fui ma ni pana wuni no. Na waka se, oh, sika anso ende endye. Ino me di ende meja ito na. Ichiri masa abana asumu pa mufu nguo mami. Na misa mku mechi. Enkope sika embra. Mekando kratu wa se, saa ni pano. Enda wabuwa, oyobuwa fuwa pa. Aniti, uma yame ye nindao. Yepembe brenu, yepamu, yeda achibuwa fuwa. Yewe tibia ni pano uma. Medie, Yenimani se ubia oti benzi mdiye. Saani panu kutu. No biti mi ayye medachi buwafo. Yenwe trese mu. Se yenwe trese mu ni mwa. Ibu hunu se. Yenwa bebre wuma. Ana. Mfatu mbebre wuma. Etimi. Ebama yesunya adie bebre. Bible munu ya wanipe bia. Ojina ye. Se obaye onyakupu na yuma. Na. Onya abuafo bi ma osuo mu ehwe a
didi kan e Moses ebre onyakopon frɛ no no na odi nechi ekoyi Israel for free museum bayan fede na edwuma no abetɔ ɔno nko ano so eniti onya nasi ayefɛ ne Jetro ama ne tete no ana ohwɛ so a Moses no nso the destiny helper baako eye Pharaoh papa ama enso eboa no fini nkwara bremu bro akofa no osuo no so no e debetena ahemfie etete no onyoma bebremu eno nti Moses ne dia no ti Moses enya Jetro ene Pharaoh baba no ene Joseph nso oriso bia obeye ne da chiboafo eye Pharaoh a opija no free fiase edene ba ahemfie edi se Pythagoras was say Joseph had Pharaoh to promote him after the prison ti opija no edene free fiase eba betena ahemfie ehwe David nso ebra eba se ahemfie no ba be dine nsa no onye obi free ahemfie ho ah odi Jonathan ebon ho ban efri Jonathan papa Saul ho se be ya nia Jonathan papa e plan se ko be yenu no entimi ambam nti no e ko bi be ka se se ka Saul anywa ke Jonathan edi ade na nso onyame hihye mu na nti sa na onyame ono enim nyoma nyina but he says si onipa bi so ana ne awaka fa ho no enso etimi abam Elijah nso beka se Elijah nso eye obi a oso di okoshia no eye oba kunafo no a ofi Zarephath ni ba no baba se so, obama neduane ba kunafo no a na bra komesi Israel ho na eduane obi anya bi ndi no Onyankopɔn ɛka kyerɛ Elijah sɛ mesoma wo mwakɔ ɔba akunafoɔ bi hɔ na ɔno ɔbɛma aduane adi ma wɔtumi ɛsustaine wɔ na wɔde atwerɛ dwumadi a mede ahyɛ wo no so nti Onyankopɔn na afrɛ no sɛ mesoma kɔ Zarephath kuro no so na saa Zarephath kuro yi so na anafam hɔ na mama ba kunafo ahwɛ wa ono mse bi a oba kwafo a oyɔ defo ominu mie no yadwene no sɛ saa kuro na yɛ kɔso no eka oba kunafo no bɛyɛ odefo kɛse pa a eka bi yɛ kwakɔ hwɛ nanso oba kunafo a Onyankopɔn ɛsoma Elijah wɔ nso ɔnkɔ na osiesie aduane ama no ono mse bɛkɔ na aduane a osiesie ne aduane kɛ jɔ baadɔ sɛ aka ne ɛyi kakra ni sam kakra ɔde bɛkye tatare ɔde bɛyɛ pan no na ɔne ne ba edi ayɛden ne wɔwuo ɛde edu bebi a ɛni sɛ yɛhwɛ nipa ko a ɔyɛ yɛ boafo no yɛ haw ne yamane a yɛne mu ano no pɛbɛbɛ sɛ yɛhwɛ ne saa deɛ a ɛntimi mmoa ma yɛnkɔ yɛnim nti ɛsɛm a me ne wobɛkyɛ yi edidi soe ɛyɛ nsɛm a nokwasɛm ni Onyankopɔn wode nhyira firi ɔsoro ba but wode nam nipa so nokwasɛm ni ni ɛti hwan na nna bibisa wo sɛ ɔne wo daakye boafoɔ hwan obi bɛn wo akwaraa bɛtumi ayɛ akwaraa ketewa a wobɛkɔ situation bi mu a akwaraa no bɛtumi ama wo jɛsɛ pɛ so a ne saa kapre no wode bɛma wo no ɛno ɛna betumi agye wo ama daakye adi wo asiiye obi ha wo yɛhwɛ sɛ ka nipa no obi ha koraa ne boafoɔ no bɔ a sɛdɛ ne boafoɔ no bɛsi ayɛ no ɔhunu ho a sɛ wei deɛ sɛ ɔnyɛ m boafoɔ wei koraa deɛ dɛn nipa ni bɛbisa no asɛm mpo sɛdɛ wobɛsɛ boa no ano bade meka nokwa kyerɛ sɛ God really drops blessing from heaven. He sends people. The sumanipa. No sumanipa momu de sambanaba. Nimbisa se. Se wu hiya. Dachi bua fwa. Who God sent to you. Se wu hiya wu dachi bua fwa. Mwane wu nyanko pon. Ebes mano. Emano. Aba wu chen. Ibisa wu. Minya a wu chen. Ebi a wu pe. Seke crusade kasi ebi a se. Enanka ube nyase. Ube te mkwa ase. A life word. Media ministry so enam abefu fidie so Amazon ewo ho lafwe.org obokwa ewo ho eno anse wa kreke so wa hwehwe www.lafwe.org upa obenya enkwa asem bebre ye wakasa hodo bebre mu ti bisa se hwan ene wudachi boafo Jacob Nemba dumi eni ni nina ano. Nam penifu wa mnumu mnumu eni ni mse Joseph nobe yomu daachi buwa fuo. Taso nyami, nyanko pa on nam. Joseph su, ebe jibu su yana. Tipe se, udu kwa ibi mbinu. Radi ma wu daachi buwa fuo, ada wu buwa fuo no. Embe yon. Radi mbiye we ni se, saa ni mpa we, ejima mi yeyi, saa ejima we mumu, ene me, ene ni daachi edi mbe siye. Tipi biyare, ukure biyare, ye juma wu, asori wu, Bibio ye biya and to tuna si. Na pomodin se ba yiro hunawaye. Na mina nana kache me se. Bema. So bidi adye show sa se ya. Yeni ye. Na se woye ni ye etimi ba ye wa wudia. Na mi shraw. Se wonya bre tye. Mkwa se. Mkwa se mi fi life word media mini shu wone edi bre. So mfu akwa ye fo na mina ucha se mi. Si da fufro so. Ba ye kanin to aso. Na wako swe tye. Ene pe bibria kwa wo famu obenya wo aboafo bompa ye ma wo se urade ma ohun boafo ende ne echine yara nyami shaw asemi busunfo akwa effort na menemu che if life word media ministry na de bro bi telephone number ni 0244869499 0244869499 onfa kristo so kra je nkwa ebreni ni se yesu kristo fao Se, a cra, and my jim qua. But the man pay mu, Cassampa, is so new, bra. Now, my comas with jitum, a say, but who now sorry, Paddy Jimmy. We say, oh, Cassassa Maria, and we say, Radio Scuso. A joe, or so didn't you want one manu. I say, say, Radio, my maintenance amount was a Christo Baba. Now, the boy, my name, whom, Medachi Boafo. I mean, shroud, so team Cassam. Bye bye.